Amabulego bamanyi okubula muganda wammwe basuulidde nnyo ebiwe gye gyonnina obulamu era n'obwongo okufaanana ngabwe wadde ne mu mateeka amasawo batera okikola omuntu afunirwa liibu alyoka awummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo nange mbadde waka ku luno muganda wammwe muganda alonga eryo iva oluweddeko ngibase gamba gitaka tubulonde bannange ate ekiwumbuza omulamu kwe kupulaninga ebijja wano omukuyimba woti wali asawula abasawo babanyaga sente okuyimba waliwo okuyiga eyo gatteko kuno okuyonkera eddala ngaffe tetuva twawolwabalabi yonayimba tonanoonya sente kati ddala olimba okyakulaba timujje mundaba endi mu ngeri ng'eno songa okwagala teyakukaka abantu b'ensi eno baawula ekibanguyira sulwagwa n'atobya ebisubi ekimpooza atyo natuma tayiranga nkuba kyokka weewuunya atatotoobazasanja nange kyenva sidoma nakitya nga lwaki nga lwolwo nga battukanga ente baana ba kitanga bammanya ebisoko ne bwe nkomaawo munkakasa enze basudde ayimba amakulu wadde saayagala mba ekyo kikola lwakuba nkimanyi mirembera mutya nno bannange singay'obunene ekyobwavu kibinno bannange omuntu akuumya obwavu kyabeera takugambye ki buli muntu yandifunye ensimbi ekintu ekya tekizibu nnyonnyo yagala nnyinyonnyola obwavu omuyumba baavu bannange omanye ekikulembera omwavu basunguyira entondo n'ebiringa ebyo omwavu kyagula olukumi omugagga kikulanga bina kubanga n'aguza omwavu amulamulira nnyini atunuddeeyo omugagga ssaayo omutima ku byapa byamulamulira musuubira obbigula naye gw'obanga amumenya babamanyi mukoma kukebera olowooza obeere ng'alamuza anaatunda yakulengezeza dda osasulanga omulalu nsonga eyo abakunjulira omwavu lwafunye omukazi zibawaayiriza be bapaasa n'ebbeeyi ayoola najjuza ekibatu nawaayo ng'aweze ne ku nsingo abantu baffe twali tubawa olukumi ne gw'owaddde n'akusiima na nnyo nnyo omuntu akuumya obwavu nyongerangako kiba kirina kumala omwavu kyasookeraku okubulwa omwavu alina ensonyi omusanga mu nsi ki n'empisa tebalina abaavu baba b'ekyawamu ng'obba mu masente katonda yabateeka wakiraba n'abammira ddala nga kiva mu ntegeka omwavu baalonda ekkutiya ziggwawo n'adda ku ntegeka ya muntu banna kechabu wazumu avu Nagalanchi kutegeze kati Olioko ya ulomu avu Nga watichifana nichimula keseche Umuavu wafunya masanyu Hajamu kazi ngani njini gafora Ero umuavu wafunye sivi Abira ya galumbanya Adaba singa yobu avu Uwe uje beba singa nukazana Ninjongerenu ya pechi Na baba kubirevu Kutia babu baba na maji Umuavu tanjima mikoro Saba ya kalesunga mkita njikuwa Ingoeza gulomu avu Zivira zari tuakota Anjo mwavu lwala yorukwe Kacharula mzakao Kato ya titika nyisimi Ziwe rato kusogulo tukula Bambi wazi mkile nsimi Amambazi yezu mbabazi kwa kota Kanulwe zikuwa wafunyi Evi kabila ranyo nyo Kakaluzi zikanu mwavu Awatundu evi evi wera Kujabu seka nyivuli mwura Yoko kuitu mwava wakujereze nyo nyo Chabu wazo mwavu Yagala chikutegeze kati Yoliko ya ulo mwavu Bawati chifana nyichimula kiseti Mwavu huli mwevi soko Binji nyone mitendereji wera Oliwa ya buwale simi Katali nepulani ya sente Bande banyu mizako kulaba Babu hategese wali wafunye sente Beba tandikira woku chiri Kaya chali nzuzuna Ate wali waya vwaro Kani wafune kutia ya sente Mabendi kachino beba buna wasau Baba karaba wamburuli Ate wali waya vwale shinene Nagate vizibu yombiri Nagulwa siriji na magezi Habibira kabibabu njinyo njio Ate wali waya vwala maisa Gatala yani kunye sente Nalu mpulune mpulwe njiji Mapa waiza mjuna Kusana vanaba vwalo mvisi Kambula mwenge chechi wangu ira Bande weva nonye zizimi Yabasa katapiti Kaloli yoku kuito mwavu Omu wabiranga na gata Zite mbambe yukemi sana Unangene jiro nekumera mchio Leke mkwasi zobu kalia Ndoza nyusi sigara mbanga Bananga bambe simi Chizono na chela gane munda vika Elambe mbe simi Kwata utiribi wechi Tewunyika sisi wabakazi Watina bata miragiri ya kuri Habeka bajembe la mchibuga Nabe mbondo mjulile Na wale kisija kwenyabe Matisa batu kuma nyitaribi yangi Kusura no mtu mbalile Kweza tulaba mjulile Na kumzibe tuwala na babiri Tuwala nubwa mbozi na tatuwa galiza Mwavu kawele mtu mulaba Diego mberaba zate babana Mwekanye zate mwauri mwini kuya Mwande mchifana njifana ni mama Zomwava manito mnimba Nidobu nidobu mtekebe nyo Watine mbita na mba manji yo ya meje kana ya meje kera wiri. Andaba singa yo wafu. Ipagawa zaga la nyonyo. Natalizi kwa namusi. Tuwa seka kamuna. Mbubavu utabaza utiyo. Mbubavu walu yu mkazi. Mbubavu nubwe babazara na mbubu. Namufiru anasa umutara. Urutizi misiri na nubata chaiza. Yate kugambe chubavu. Mbubavu mbubu mafaza. Songa mbubigote ya sasura. Niliyawa kakava mbubavu kabezi. Nule de kuitwe biraka doza kakati kuna kakasa yuwavu te walia buruga kwa mumusa injini wazaru anavu. Mwavukabere mutomulaba yegombera bazadde babana mwekanye zadde mwawule mwemiguya awadde mukifaananyi ekifaananyi mmamba kati abawulirire ebinyuvu ebiva mu kamwa ka bbaasu buli muntu atandikewo olutalo ngaalwana bwava alimu obutajjawe kabuulirwa ofunye ensimbi mu mutima okola ebbanga. Uliwe mfunye chikumi kama kumi ya satu ziva zigida wano. Wewe chire nyo kukola jamu waliwe ya Mungu. Atikuwa kuzenga wingami kujia kwevu kila benzi. Watu wavute walia buluga kwa Musa ingini wazaru wanamu. Wavula tutu wale kumba sahu ni watu kita kwekulira bangeti. Yali wale mio kuona kakuri nini na fami kayo kuitibu mwavu avu kuisaba kukumye nyonyo watabavu baline todo kubino temu yomba wanange nimba vijuna vanji madesi sosola chimba likibu ilu kusina ulila kababu kukukereza mwesenu. We were in the middle of the day. We were in the middle of the day.